tokugado. Papa gu, baba mungu, nimezungukwa na marafiki wengi wenye majungu. Papa gu, lini langu fungu, nibariki na mimi nipate japo kiduchu. Mtani kwetu, minasema sana, sifanyi kazi zijitu, naimba sana ila sivumi. Mtani kwetu, tunawanga sana, tunaishi na mafila kuni, kila mtu kwetu mukuni. Swahili ni kwetu, walitete, watu wanauza jeki sampepe. E Mungu baba, fanya wepesi, waweke huru wanaosingizi wa kesi. Nobody else, nobody else, but Papa Gordo. Papa Gordo, Papa Gordo. Nobody else, but Papa Go. 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 Papa Go.
Yeah, yeah.
Papa Go.
Yeah, yeah. Tusikwizi wacha wini vijana, hata sote na waze,
waze.
Saya nini kurogana, kwele wataki tuendele. Kwenda kujitafuta sio dhambi msiponde, riziki ya ipo tu kwa konde. Maisha ya bongo bwana, ni uchawi na mazonge. Nobody else, nobody else, but Baba Godo. Baba go, Baba go. Nobody else, nobody else, but Papa Godo. Papa Godo, Papa Godo.
Ya wini pijana, ata sote na waze. Saya nini kurugana, wele wataki tuendele.
Papa Godo, Papa Godo, Papa Godo. Papa Godo, Papa Godo. Papa God.
Huku kwetu tunawangiwa sana, kaka zetu wa karibu anachomoa nyaya.
Papa God. Papa God. Papa God.
Papa God.
Papa God.
Monster.